exclusive from ZambianTunes.com.
I love this track.
Mwamuzi made it.
Rasimpo, Bobby J na Mafira, Leta 50.
Amami, Fakako CPG. Dawa bakashana babanga kuchitete kufa. Pretty, Fakako makeup. Dawa bakashana babanga kuchitete kufa.
Take over. Banga kuchita take over.
Oh take over.
Banga kuchita take over.
Oh take over.
Take over. Banga kuchita take over.
Oh take over.
Take over. Banga kuchita take over.
Come on. Brass simple eye. Come on.
Chinja chitundu, kambako chizungu, vimbisa katundu. Bagelo bachibele chubabushile na fundu. Mamenye menye monga ndiwe vandem. Bafakile mamegapo na lipstick. Bafakile Brazilian hair. Bafakile manelzi na mahea. Aposta pa Facebook na pa Twitter. Bazive kutindi weweka uchitika. Zukwela panjinga holo honda. Achikondi chamanje kupipinga. Ukazile kenela she wazitaya. Nafaka sichigese ikale mumele.
Wakako CPG. Dawa bakashana babanga kuchitete kufa. Pretty, Fakako makeup. Dawa bakashana babanga kuchitete kufa. Take over.
Banga kuchitete take over.
Oh take over.
Take over. Banga kuchitete take over.
Oh take over.
Take over. Banga kuchitete take over.
Oh take over.
Take over. Banga kuchitete take over. Let's go! Let your feet fit it! Hey! Mamioza chef ya kusamba. Ndaba wasika na basamba. Kuwama kufunika ndalama ngati sunge nezamo nishiva kupoka namba. Penda makeup ma powder. Hey! Kupenda yo tipa ni kufaula. Manzi tekapo pamba ulanga suko ndo samba ndaba zako za kaula. Dine munduzi wa sintasha. Hey! Akawama wina ni mkasha. Drama sinitana ni kupasi. Ya sisi makeup kaunga na malasho. Ni mambela kwino kawama. Hey, ni mashainila na nzanga. Atasenze sandrama zanga. So please nakupa bata.
Mami, Fakako CPG.
Let's go.
Dawa bakashana babanga kuchitete kufa. Pretty, Fakako makeup. Dawa bakashana babanga kuchitete kufa. Take over.
Banga kuchita take over.
Oh take over.
Take over. Hey, kuchita take over.
Oh take over.
Take over. Banga kuchita take over.
Oh take over.
Let's take over. Banga kuchita take over.
ZambianTunes.com.